betwa mangi yali chagati na I love yeah.
Oh, Mr. LG.
Kutenda kosa sio kosa, nimekosa kurudia kosa I love. Lakini nimekosa baby ah, imani yako kwangu nimekosa, nilichofuata nimekosa I love. Nitajuta kukukosa baby tena chini ulimi umeka, jina lako alilika ukikinywani. Oh, unanifa fanya ima basi urudi nyumbani. Oh baby nisame, baby nisame. Oh baby nisame. Baby, nisame. Oh, baby, nisame. Nisame, nisame, nisame. Kabla jua lijazama, hujatakunitazama. Nikizidisha kulalama takuwa lana. Oh, kimetanda kiza wingu, chembe chembe zenye wivu, amani sina ta utulivu mi. Tena chini ulimi umeka, jina lako alilika ukikinywani. Oh, unanifa fanya ima basi urudi nyumbani. Oh baby nisame, baby nisame. Oh baby nisame. Oh baby nisame.